Zimbabwe barubhekise eMzansi ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi abasakhulayo beZimbabwe. Abanye bafika basebenze kuhle, abanye babe izigebengu, kuthi abanye bahle bathathe amathuba bathuthukise iziphiwo zabo. Ijaga silalo namhlanje kulolu hlelo lalo lafika-ke eMzansi wangena-ke esitudiyo.
Salibonani malaleli, igama lami nguKholeni Mgqibelo, elokucula igama nguGumgesh. Ngizalelwe kwele South Africa eMpumalanga, kodwa inkaba yami iseZimbabwe, la engikhulele khona, ngafunda khona kwaBulawayo. Ngafunda eMafakela izifundo zeprimary, ngabuya ngafunda eLuveve High School, la engenze khona isecondary.
Zona ke indaba zomculo zaqala njani ke we Gumgash?
Ukuqala kwami ukuhlabela ngiqale ngisagida isiphansula siliqembu nabangani eLuveve 5. Ngazodlodlobala sengikhona ukubhala ezami izingoma mangiqeda isikolo ngo-2003. Ngasuka ngabuya kweleGoli ukuzodlodlobala kangcono ngezomculo. Ila engihlangane khona noma user we Achuzi wangcedisa ke ukwenza umculo wami engiwenza njengamanje.
Ugumgash kunjenge usestudio ucindezela idlathe lakhe elitsha engakahambi. Tshela abalaleli phela ukuthi bangawuthola ngawo umculo wakho.
Ile dlalade engilenzayo njengamanje alingakapheli, uswidi lami noSandla Semfene engisebenze nomayuza noSisu Nalintengo, liyatholakala kudata file host kuma-digital platforms afana nabo Google Play nabo iTunes. Mina ngitholakala kuFacebook as uGumgesh Gazman, ngibuye ngitholakale ku-Instagram @Gumgesh, ngibuye ngitholakale ku-Twitter @Gumgesh.
Besubuhlelo Woza Friday silejakala seZimbabwe elicula umdumo wekwaito liseGoli. Ukholeni Mgqibelo wazakala ngokuthi nguGumgash. Mgqibelo phela kusasa. Yeka sivale uhlelo lwanamhlanje ngeke Mgqibelo sithi Gumgash. Phela vike mnandikile lonke balaleli igama lami nguEzra Jesus Mbanda.
Sweet love, you're the one for me. You're the one beside the sun.